National Koshagen.
We run it.
I put the iPhone.
Nyongeza, nyongeza, baby. Nyongeza, nyongeza, leta. Nyongeza, nyongela. Totianze na shigola pa.
Nyongeza, nyongeza, baby. Nyongeza, nyongeza, leta. Nyongeza, nyongela. Bototia kuko shigola pa.
Mira baby silly failure, balieni bala kati twa doba, sembelo bala kebe twa kola. I love you, my bubu sandura, legeli chwa tache chalia, balieni bala kati twa kolela. Daira baby njia kuchatula, I miss you, gweja visembela, sembela wano baby girl tuli nyole kata, baby girl tuli rwana vita, Shakira lisu na kukita. Yavado buloba sula busika anja kala jambi tulie sibaga abe mukono batuyite buda zene sauda tulinokada abe chibale batuyita batondata.
Nyongeza, nyongeza, baby. Nyongeza, nyongeza, leta. Nyongeza, nyongela. Totianze na shigola ba.
Nyongeza, nyongeza, baby. Nyongeza, nyongeza, leta. Nyongeza, nyongela. Boto tia kuko shigola ba. You are memories in my life. You are memories in my life. I'm a soldier. You are my gun. I'm a soldier. You are my gun. In my phone, you are my galare.
Pati kengeze malinda beya kukwana. Vamu wana vamu tenda nevu akukona. You my baby na she wanza kuwana. Kiliza wachili ovele maichana. Si girlfriendi ovele omuchala. Kutwale ne wa mama alave ya sana. Munu muzanyo, weka waka zanyo. Kwenye miro muzanyo.
Nyongeza, nyongeza, baby. Nyongeza, nyongeza, leta. Nyongeza, nyongela. Totianze na shigola pa.
Nyongeza, nyongeza, baby. Nyongeza, nyongeza, leta. Nyongeza, nyongela. Bototia kuko shigola pa.
Omutima munda wanjuza yuza. Kake ya kompa. Mabebi yongeza, mabebi yongeza.
God Africa.
Ona nagizo linge na nagize.
Yomira baby silly failure. Badieni bale kefe tuwa toba. Sambelo bala kebe tuwa kola. I love you mabubu sandura. Legelechi watocha jalia. Badieni bale kefe tuwa kolera. Daira baby nja kuchatula. I miss you gwejo visembera.